yande joyno wittodi emin taji chappande tati nani habaruji men ni e fulfulde dimin Oumou Oumar janganta on dera ko e kibaruji men ni leydi Niger no watta ciede dudde gam hoja teddirka nyawtolo nyawuji di jarul taba wawta waddi ko watta lewru kan hoddani julde layya lumo bubo ni lumo non gatto bisaji battingo gallu nyemay don doni codobe galano garira no handiri de bisaji nabi en ni balidi no kewi del lumo gon yewtere men pindinol ni fedde alsilame en wonde no wada yilaki no watta dane gan codol en dan e ko nandini non ni chaka himbe no woni no wada ano juraki mabbe non ni dun do har ko je watta fillani wadango himbe tiddinoji e ko nandi e mun ni tay tokkomi on nan pirtol halage di fuder kibaruji men tewtoru tel kur breve ko handi fudde nogay e didi lewru juin hitane dubu gina didi nogay e go'o der andinorde ministre kawjido e jandeji leydi Niger andini handen subana holli wiide ni tewtoru duni egginama say jiego e lewru juin hitane dubu gina didi e nogay e go'o ko tewtoru breve du yate wade der jajirka leydi Niger Kieri leydi Niger pirtama illa kenga sappo e jeddi lewru juin hitane dubi wina didi e nogay e go'o der andinore de gomnati leydi Niger wadi der portal gal ministri be gadi wuro gaya no hedi e kero leydi bene far bangere mabbe fa warande joni kieri di mabbitaka no jadimin andini wiide ni yeho warta himbe gala no wada dow lawol gaya mala fil nonni o holli wiide ni loreje kojeji are lumako kanje tan gonno bitto illa subana gollobe company Niger summa handing haujine e nyibdi no kure to lanaji piroji jori hamani be nati der mutte holla mette berne nonni dow sadar maji ko e godi do fi gurnan e golle mabbe nonni kalowo do inde gollo e be e hore ben be muyay be kalda e jadimin de goto der gollo ben kolli jadimin o e sengo ko ibe tawra e sadar maji do fi golleji mabbe di del leydi Niger ngerol taba sadar mano do fi tellal himbe ko jawdi no watte da far bangere den don dun kan woni ko fedde wonde no durwida e jarol taba fantini docteur Hamidou Moussa lokotorojo nyawtowo wondube sadar maji farfilla pofali der hôpital Amir Boubacar fantini jadimin Ousmane China sadar maji dow ko jolte dirka hano nyawuji ko jarol taba wawta waddi
des patients qui ont passé
nimbe be cella lati be ngadana ngurna mu en fulle jarde sigari no keba sador maji hartondarta pofali mu en don wodi du ko janol mabbe teddengi no wadda cadaale kewde jarde taba no wadana neddo nyaaw sere bum sule ko dum hojane teddengi do der Niger wobbe du leede yasi jarte sawrede ko cede mun don duuda e gomnanti Niger sanne jaggal maji no wodi nyaawuji kewdi ko dum sabanto jomu misali do jinol hautade e chisha ko sukabe ummatore njarta dun bibe ndabo ndira jarde taba no sabo nyawuji kewdi illa hore neddo fayotto e koyde mu ko janol majjun teddengi du no satti sanne do Niger bako gattanol hendu gaz nimbe pofirta dun yobantake
ne pas facturé
gambarke nyalane ittanane gandurwi diggo e tenere on ko jula kenga ministre kawjido ladde e jay jurake agades lady di tenere nani ko madan garama saratu rabiu inusa ministre kawjido e ladde e jay fantini jadimin anise karim no fi on latori
miɗen belti sanne e batu nyalande ittanande durwi diggol e tenerangol tomin keɓi lawol ƴewoyde sarusiji amin tawaɗi nder département ji ɗin min keɓi kadendan hokkude mbarjariji pelle mballoɓe e waldeji laatiɗi no ɗon gadda mballa gamue har ko darta filla jaaye e laddeji ɗin woɗi min beltake sanne e komin ji wakkati no komin ƴewoy no kuure 3 août to leɗɗe awano rawanin ɗon e jiida am du no sigila non momin kani teddinde do nder region amin Agadez nokku yoro no amma on jidi nokku toledde den awa no wodiri gam majum miden bawi tokkitade awde ledde nokku je fu hinnade de dum dum bida watta dande yaade e bibbe leydi Agadez awde ledde hinnade de no dum won dum wadire e nder nokkure toledde den awa doni
wuro bubon wala na kilogi chapande joy sobirde heda yennange gallu nyame lumo nyamowo alarba fu hango woni lumo mango battingo gallu nyame nanno bisaji do yago lewru julde layya no wadete sulay umaru dillangi jonon ko bisaji del lumo gon o holli ko codobe gala no garira smb nani ko jadimi rashid maiga e talata abdu bahar waddani min
be jeebo wallahi suwago bagu
wallahi luumo ngono yidu ummade joddo seeda seeda ni non le wakati julde nimbe tawa damunci dino hen sodede hese hese amma do yaade balde didi luumo ngono ummoto wadde wadde gam jom o jamaare fuddi warde bako leedi dino wondi tiidal dum kade ono nimbe hubere de on ciotta jawdi jom o gam jogaki majji tiidi garro fu e pata hano ngelmu no wodi ko ujunaji sappo ujunaji sappo ko didi yaade ujunaji laso fay mbewa ujunaji joy no wodi sayi anisa jogaki tam amma awita a hefta hanoma ka konanta no wi eno chaadi don sayi njawdir ujunaji laso a jamidu ujunaji sappa dandi a hefta do rawanin choggo wadi sane sengonga hikka woni mi andana ko julde layya badido mayna funo aram filade layari nimbe songayi ezer maganda funo garda da muci sonnode
ngay kulegi be borgu ni ra kagnere
bantari tan won no hebo der leydi Niger for bangere rewbe jon en company jiko e mabbe der wuro Tirozerin region Agadez rewbe kokki golle jungo sembe gambe keba ko be pirtir muradoji mabbe goto der mabbe mala manana yewtidi e jadi min Ahmed Fellam
ay kinade na hanu sunade yo
golle juude ko en mada no duudi sanne emi wada bittago nebbam bannu urdi suudu urdi bannu emi wada kaatar ko jinta bannu kase mi tittin kinoto mi ekkintina rewbe aran deri mi ekkintini wobbe amma der mabbe nayo tanno jogi golle de enda siya mabbe fuppi golle de enda ede godi na fakka sanne gan do to mi tawa der baade hore am mi jodi imi wodi gollirde der wakkati mi fuddi golle de enda himbe no donno bi'a mi anna ko mi wada mi noddi rewbe gare ekkito mi hebi rewbe chapande tato e joyo garube der lebbi tati himbe nayo bawi fajoni be jogi golle de enda e codi bale koy mabbe be kemi na fakka majjun sanne kasen golle de enda na fakka majjin
kina alhirin shewa garish
are de neddo gol ditta de woppataake ngan nawtoro e mo yeso e gude kan rewbe be ngoni no gollida gan wadugo are suudu basi e pade sigila non ko fedde sukabe ummatore wadi nonni illa altine be puddi ibe kokka himbe andel ko watta kambe nogay dubbe der region yiji leydi Niger nonni gada be ekkitama golle de gada be ekkitama golle ko balde joy handem be kolli kulle de be gadi nani ko ekkito mabbe nonni madan dayamba yolli buama o fantini jadi min Farid Burayma
zaum fami
min ekintene nani himbe nogay dido min kebi dido wobbe wallube min ben du tokkite kemi e lay ekitongol enda fa wodi janka min tina min gollira hono kullantare je koyde hono min gollira carton ko jiida be joni e carton min itti min gadi dum min gollira du konna fa han hono ledde palansiji min gollira du konna hono taje mana tekkudo to dum fu ko min jinni won tawe to golla ngala wada himbe natno bonnina Guinea sanne ko min kojani wudar du woni ay wudar kayno wodi wudar no holla Afrique kasen du wudar tiida kebon
parce que c'est une identité et c'est facile à trouver aussi
dogginol pucci ndodira ko watte der hippodrome do der gallu nyeme darnama ko watta handen lebbi jetati doggino e pucci di kolli wiide nokkure mabbe himbe be diyam nyaami be duubi ujuna idi e nogay be arrondissement nayabo gadda joodo nani ko wobbe der doggino e pucci di fantini jaadi min salamatu kadiri
gaskiya
gonga dogginol pucci dado dira ko darna dum endam waddani mi sadorna denno ko dum wadanno dogginol pucci dado dira dum asawe alal fu wadan kile tati fa nay ko pucci no doggini der majjundu miden keba ko humti haaju amin ba mawdo amin hokkamin goddum non min keppata ko min kumtira haaju jaaki amin tawa kanni wallerimi min kebi ko min gadir suma yerde
mo kadan samu wani abu kowa yade fanan kanshi
bore kage gare nimbe warbe jodi do dum hegaaki feeseda jon o dogginol puccingol hertaake wadede sana nyande asabe dum do se worre burta nimbe joyo ko watta dum noni dogginol pucci no don wata yaade
kurso gogo buno
idan ana so ko mom de gonga dogginol pucci dado dira de no wade miden keba wakkati fu e wakkare mun baadu de fijoji di gadaaka miden keba tawte dum fotata ko min kebanno de fijoji din no gadenino gamba ekkintinoje dogginol pucci din enda balli mu en pirtu na boa der mun no wodi ko min kebata
ko awra antar dama ana samu na abu
fedde sawartobe be dina alsilamagal be leydi niger no woni no wada yilaku gam wadugo tindinoje der rejo nyiji leydi din do fi cellal innirabe e sukabe tobe gadani hano ardibe dina e ardibe wuroji nonni be lasi bakinani no wodi worbe gononni kadobe dekira e mabbe be jahal ko torore adamu samake horejo anasi bangere doso o fantini jadimin awsu abdraman no fi on latori
boy borei da zankai
rewbe e sukabe der hakkeji mabbe no tawa cellal balli mabbe nyamdu mabbe kadule mabbe e fahande ndu andal ko be kanbe keba debbo chawdo no torro samme no dari dudo darnde nyawdo non nyawdo do hanana ni tinne yewe gada mudun du kanko debbo o o yaa etoire redu makko heba dum fama suka gondo der redu noy wonno fukkori ton dum don du sala loktorobe mawbe endan kantan way famude message famen be yewa dum be gada no watta ko suko fukko mono fondito hebarime e jam debbo ndu konnan sella
sadde famay gi hin ka bare am haybani samay
e wakati no hawri teremonde yamiroje de hen gadan don gorrabe har kondarta filla cellal de kirabe mabbe e sukabe
borno sine way aywo
neddo wiya de kan yata loktorore e toy gongol wiide ke gorko tawte ton min ka gorko janan jewta de kan arsilamako ya wi ayno sabu se gorko jewi de ka fudo uzur jewi dum arsilamako dum uzur on endan no wodi kan woni daraki do hunde wotere wakati fisa billake har do fu billitan togon suko on se rimam wore duniya to debbo na hani acce foto sia sabena andi nusobe ben enda hunno ko latno torro debbo on sanne nenne acce debbo du watta dawra hakkude beengu e beengu heba foto
imma jandidan haye ngaydin camera
tomon der koreji din moy wawi salade de kio yade to sadu siji kawji di cyallal din
mayanno ga ganje al hakkude matto afa
mo e hadato hakkeji mabbe di enda ngite wakkatiji godon kay sarobe kay waddoto cyadale far cyallal rewbe enda ka won jo debbo no wondi redu no yidi ya loktorore tawe gori ko leede yasi woni tay inna gorko on na bandra mo rewbe imo daro mbi o yaata loktorore tawama ne kaydu hakke makko kanko debbo wala do esira makko wala do bandra be rewbe gori ko ba cergal makko du wala do esira ben enda jonka ko woni woni illa gorra ben warde dekira ben warde esira ben warde keddi himbe fu haani imo daro heba yita hakkeji mabbe di enda
kadi kanganan alhaqu em duga tonande
wo min darnata on habaruji men e fulfulde Seyde Lamdo holli min jango min gaddan habaruji gom min jotnotomo sabi en kirtento jam herti
yalli maunan debbo hanne ni mi hooci aadi warde gollirde maada kan tammi yo tamma
e Nafisa am da a jaa ma der biro am
a imi anni ay dama min no woni minya ko burda yidude
a he hore maada andine yonay ba mi halana ne
maunan debbo imi anni ni on gala odon pijira laabi jojjinaadi kisinoji himbe raabu nyaw coronavirus gudena
ande o hone gartitol idabol nyaw coronavirus gu no handi min he koy amin min kokka himbe misaluji gasudi
mi faami jonkan nane mako men garna toygo domo gollirde o accamen natoyde sey men gatti cumode amen men lota juude amen denko accamen men nato mi waddi sa'a mi adoy sumode an no der sa kuru an den gatti mi den ko garmi yerde en
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakati fu mido halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta chumrema taw wattu yebare jogeden manga ku amin denen ko emen gan keden denen wobbe do
do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger.